moiba
akatundu muzito unanena tikumane pano ulikuti mesa unanena tipesane pano ulikuti nikudala nafika pano ulikuti kabena waganiza zonitava ulikuti
kukuchedwa iwe
Oh, yeah.
love this beat. Oh, God, maybe it's a vibe.